maratiwa ke re le sekela rekisa dithethefatse ntlong ya ntate le sekela rekisa mathakwane gobane ntate ga a ka kwata o tla romela motlhanka wa gae e leng Jesu Kreste yena a kwate fa yena ga a kwatile Let's go.